Sabakambi, umalenga sani sambi, umalenga savi wame.
Aha.
Umalenga sabachambi, ulenga sani yake, kuchila na nyali.
Okay.
Ha. I'm in a white place when I look at you.
You.
Cause I'm false when I roll with you.
You.
Kuiba la bands when I'm riding you.
You.
I make a U-turn when I'm missing you.
Onani.
Boy, you heavy, all fresh.
Hey.
Kupamba na kachapa all of it.
Hey.
Tie ni kasai ni mucheche.
Hey.
Hii ni kinky la fruity mesh.
Aha.
Saleta chibelish, city za kachinja munga zina ya parich. Mule tenda lama lafu ya no ni malis. Take a picture chaba, one our love is their best.
Hey, wana baby. Lavu yanga na chuma, vonse na basa iwe. Hey, wana mami. Lavu yanga na chuma, vonse na basa iwe.
I'm a flame, baby. Switch to my lane. I'ma put a ring on it, baby. I got the plan, baby. This is the time, baby. Also, wala what they say. Mazako wa matava. Bena wa mankala. Bena ziba ziba. Veba funa wa majama. My baby mama drama. Kufuni landa lama. Wanipeleka kumakolo. Kasi ni chikwama. Even if in a jama na we.
No gay.
Ise ni yonkala ni fuck.
So che.
Ma ise buwanji kukamba pale se.
No way.
Ninga lose the account na mache.
No gay.
Baby, lavu yanga na chuma vonse na basa iwe. Yeah, ona mami, lavu yanga na chuma vonse na basa iwe.
Ngachofuna la vona chuma,
luku luku baby,
alivitenge,
kuku kuku.
Ngachofuna la vona chuma,
I wanna love you to the end. Na basa iwe. Yeah, ona mami. Lavu yanga na chuma vonse na basa iwe.
Ngachofuna la vona chuma,
luku luku baby,
alivitenge,
kuku kuku.
Ngachofuna la vona chuma,
I wanna love you to the end.
Alivitenge, ngachofuna la vona chuma, alivitenge, ngachofuna la vona chuma.
Exclusive to Zayn Hype Mag.